studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare noga e jiddi lewru avril 2016 jena yamde sokirdo studio tamani miden tawa e maison de la presse bamako jotti nono do kabaruji di umar waygalo sekirabon competitivité fedde hande jokkitade kaldol e kawrangal leleedi meden bi batu mabbe jottob o timmi kenya le nokko hollitinde wi defa hande pawral waday do hen won laamu hakkundejo no hani jokkimirede le sahal leedi meden be notirtode plateforme kanye notirtode CMA be fu wattu jono be kollitiwde laamu ana haani jewde wakkati jono no odo laamu hakkundeje haani juddini red leedi meden di ko yaawi kollitiwde kawtal fuddi kenya do bomako don jowingal wakkati jono hono nuyde seriyaaji di leedi meden di haani tiddini red le nokkole ngal do kawtal ngal fuddi do bomako do le majjundu ko ni faana modum fa famina dum woni yimbeelo gollobe to seriyaaji mawdi leedi meden di gonto wakkati jono no di do golleji kaani yarde yeso kollitiwde dum won kasara goto ngaddo hakkunde fulbe kanye e mani gaabe le nokku no dirte do faraba idum leyi cercle kenye ba le reseau kayobe kollitiwde dum wadi sababu dum sene goto heddi le hin yimbe le don barmi le hen nayobe nawni ki wattu joni o sanne kollitam wiyede dulle nokku goddo ndiyam won don be kabata do mudo sekirab dum won sembe kabaruji dum min jogino do bete hande di batte radio di fa gasa bismillah modon e hebate kollitiwde wiide botu jottobo dum won fedde hande jokkitade kaldal e kawrangal le leedi meden di odo botu timmi kenya do bomako do le majju hollitinde wittal kaldal ngal andara fa sagga hakkunde gede de wakkati jono honno laamu hakkunde jo haani juddini red le sa haleedi meden di fa yotto yono gube de fu kan dakirede nokku goto yelle be ngada dum won non lugugol mabbe le sa haleedi meden di wattu jono laamu hollitande fa hande bo juddina dum won hejabe laamu le sa haleedi meden di le majju wakkati jono do majju dum yoga e halaji di fu njowi wakkati jono kenya dum won non kambe yimbeele min ma fa yotto yo gube do wono no kadde jukitaade kaldale kawra ngal leedi meedin dibe njide yimbe le ndedobe khabaruuji be keda kanko no dirteedo mohammed ale saled won ana dif kejaado walde minisma leedi meedin di ko halido hen to faccitaango mohammed samaseku
nous avons eu des débats à ce front
tondiral hakilaaji di ngadi le bedde labude ko hanti tan faccintina le kaldal ngal faso sate lutondiral ana wada kaldal ne yata tiagal dun bidi mila wiide dum beydani yimbe le yakware sanne tidallaaji di fuf memama fa hunde yoppaka faso jawta majji ana naawi mi kitiga wiide dun no min jawiri le golleji di fuf ko heddi gollede ko burata hewde idi nawi gollede ka sifa dabareji jondi latto sababu kawrtal sappo bangal wadal li holare mi tajori dun ti Allah joni di fuf hebente dabare fay buddi tampinde min joni di hebente jogola di ngoni kabaru lam hakundejo kabaru fedde mok lugugol e hono mun en
les patrouilles mixtes ainsi de suite
wakkati jono dum won ko lutindiral ngal mata hakkunde gede de ko hollitinde wiide ko laamu hakkunde jo joddinaka le sa haleedi meden di gube no tirtode plateforme kay no tirte azawat de fube kollitiwde laamu an haani yawno dido golleji be jaa yalla hono laamu hakkunde jo haani joddinede le sa haleedi meden di yalla kaldale kawra ngal an tabe ko yaawi kede kanko no dirte da he balla ag hamza taw yo goto dum won gubal ngal be no dirte plateforme ngal ko haali do hen do faccitaango mohammed samaseku
c'est la question des chaufferies
so ngonga kay hala majju heewi fasane le fdcs ande wakat jonne okay golleji di fuf do kabaru lam hakundejo o fawi jama o fuf ana heppani joingol mako lam hakundejo o latto sababu min gikana kedde golleji di joingol kedjaabe lam hakundejo be yusufa wirfagul lam o lisa halidindi kambar dun min kolliti yimbe le kedde adnar dun kanye gouvernement leedi mali yo be njawna kabaru lam hakundejo o sabi lam hakundejo woni pabotodo kabaru denago o kanko dun gollidita e fedde mokko fedde buddo battade gollirde furobade e kanye kedjaabe lambe hono no bimi ni yusufa wi fa gollam o lisa leedi ndi non lam o dumuni faabotoba yimbele be hebudi nafa golleji talkurundu ko dum fufu waabi gollede li talkurundu ciagal lam o mi yiyani
l'application de l'accord c'est impossible
be kollitiwde wattu jono dum on laamobe bi wala fu ko be cellino dido golleji kani yardi yeso le majjube kollitiwde no laamu hakkunde jo haani juddinirede le leedi meden di dum on nuygal sariya le leedi meden di kani en kan ewtano dido halaaji ngodri be bidu le ko warata ko dido tidalaaji garan timmude sekirabo do bayne trimi jojju modo hellaame bemal andengal min noddirta phase facebook ngal kollitiwde wiide kawrtal fuddi kenya do bomako do ngal do kawrtal faabe jeew nuude seriyaaji le leedi meden di no dum haani tinnirede wakkati jono o fa gasa ngal do kawrtal ngal fuddi kenya do bomako do le majjundu ko ni faana modu fa pammino dum woni yimbeelo golloobe to cour constitutionnel le leedi meden di wakkati jono do beedo yimbeelo kaani faamirde no golleji muude en gordi ngal do kawrtal ngal haani wadde le nokko baldi di hollitaabe di yimbeelo heewbe du iwri le caggal leedi di fa ngara kawrtal le o do botu kede kanko no dirtede manassa dagno ko yo kanko no horejo do no cour constitutionnel le leydi meden de ko haali do hen do faccitango Muhammadu Sama Seku.
Ce colloque intervient dans une
immade gal kawtal yewtude nugal sarjaaji leydi ndi jamiraado leeti dallaaji politique gilla hitaani 1992 batta sifaaji nawdi kabaru 26 mars 1991 di leydi Mali holliti leydi nugal sarjaaji di wiide mo jabani laamu do potal lolliddo democratie e kanya haybugol hakkeji bibbe adama salla kabaru balle kewde lolliddo multipartisme ana laato ko horsa e ko hana waltede le nugal ngal e le duubi noga cakite di wonko taykama wiide e ngal nyaki ko heewi yongal ewte burani leydi ndi sikke wala kay waltere nugal ngal matete le gollirde mawde leydi ndi fuf fay gollirde communauté nugal ngal yopataake nda gollirde ne fewnobe nugal ngal le hitaane 1992 joini salla leydi men di ana hisa torraji laamuji ciatudi
be quality wi won kasara goto ngaddo hakkunde gelle biri dum won do yiddiya do nokkule be quality wi dum le circle kenya ba o do kasara be quality wi wadi sababu do sene do goto heddile hen yimbe le jaddon barmile hen nayombe nawni ki sanne yimbe le gombe tombe kambe mumindir dum won do nokku goddo be furbe kani jogude wakkar jono do won député gondo toga kenya ba o to holliti wi de hono laamu o nabi yimbe le kanbe jawoyde honno di do golleji ngadirno jati dum e tawede fo holliti wi de fa hande iblisso lela kakkunde do gelle di de be gondi fe ndir ton pesal e pesal kede kanko no dutete Boubacar Sissoko yo député Kenya bato ko halido hen do faccitango Ousmane Niali Bouli
basio sabbe pompi ndiyam de hamdallah wonno ciel pamarel de kanya afiabe kebino pompi ndiyam de didi fu kawtuno naftoro ndiyam mo tagal mun ciede ciedi sago de haybugul nuko lati basi sabbe ciel afiangel wadi hono kanyu jeyi pompi ndiyam o amir hamdallah joinaado o du yokaben jida dun nena dum fu won sababu basi o be mbido wana malinke o laginanke non di kabaruji didi wonno sabbe basi o kambe be njaba e mo wana malinke lato dawrono pompi ndiyam o
hollitinde wiide wattu jono do woni yimbe le police ngabe gombe le leedi meden di be biya ben kan e be kaaja hokkutono kabaruji golleji di be gondi e gollude so ami fa le bitati wadi le nokku meden o di do kabaruji be noddiri do won gardien de la paix le majjundu be collectivité be wono wadi di do golleji jati ka duubi cekti di ko wadi so be dar di do golleji bawde woni ko kebe ko be kebe no be gollirdi do golleji fa hande lami police ngabe le leedi meden di be collectivité be ngaran uttinde do won le bemal ande to tawe ne fu kaaja da halde hono kabar no police ngabe worri no fa way hokkude hen hakkille mudun lobbo di do golleji be biiru won police ngabe leedi meden di kanyen ngarta so ardo dum ndondo tobgal musa dadi yo e cap sahel kede kanko no docteur mahamoudou z sidibe o yo kanko don jokko directeur police le leedi meden di ko halido hen to faccitango mahamoudou sama seku.
C'est une revue qu'on est en train
de gondi e wurtinde odo journal mbay do non yaltude ko buri ndubi nay hande ga batta ciadele yoga wakati joni o kay min kuccelan dum hore salla golleji mun humpital lebi tati fufdi ana fudita bindi journal gal yo do golleji police abbe e do sifa sereji golle mabbe non ngal faboto be dun le fam golle mabbe e kanya humpitinde jama o do golleji police abbe dum latto sababu dun bibe leedi ndi fabo min le golleji amen fay ko boyata jati min beydan hello le journal gal salla e be keba yettude ma nyingude golleji amen nyande
fufdi
hollitinde wiide wattu joni o tan dum wonno batu goddo kasen fuddido bomako do le o do boto be bi societe kesso bangi le neldi meedi ndi kando faabato hono yimbe le dorbotobe moto ngaji le nokko le majju o do societe be kollitido be paboto do wonno si yimbe le be faabe je yalla hono be kaade buytide accident ngaji le nokko so bami fa jomu wadi accident dum be bibe paboto dum be je yalla hono moto mudo hani moddinitini rede kede kanko directeur o do societe ko halido he mabbe noddirta Mohamed Compare do faccitango Muhammadu Sama Seku.
Les accidents ont des conséquences
ana sawi mbina tidallaji di dulla ka fe bangal kebe himbele waddade do moto tawi abamari assurance yo nadde e farati bangal kebe alliance bami anniya yaltinde odo produit salla o mo faabo beedo nawtortobe laawi bangal rendo kebe mabbe e kanye garantiji alla fadana en so be kebi kasaraji so jomum barmi dun min kinnato mo faado kaddi wala bangal bolandaji goddi dun min daranto jomum faake milioji chapande jo kalisi sefa midan jogi dun produitji garantinoji jomuto o bangal tidallaji so tawi sariya jillike e kabaru kasara sawi bindo barmande ciatude almusad assurance moto ana wara ugnaa sappo e goo tamen didi kalisi sefa kamin jeyra mo top moto o ugnaaji joy kalisi sefa
25000 francs sefa.
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
rabu jurnede jeme yelodo ne le reso ngaji di wakkati joni en puddiran do an songo do be collectivité de botu fuddi ton wakkati jono kaldo hokkude roobe le gobbe tombe kanye sukabe hakkilaji lobbino laamu worni le kreduji meden di o do botu fuddi ton kenya koni faana mudun do wakkati jono faabe jeyala hon dido golleji kani yardi yaso lanni do do golle waldinde no dirta caritas se urute ngardan faado kaydo be collectivité de ko yaata yimbele temme taton kanyu en iwrile le el sappo e jettibe be gondi e wadde botu mabbe nayoba to kaydo to le odo botfaabe deyal hono kabaaru kebe fa yotto himme yurmen han yardi yeso le laamu kay o odo boton haani wadde to ko yata balde joyi sey wuruta ngardam faado kuccala do ONG mo noddata Ahmed holita webbe balliri do no suudu brigade wondu to kuccala to do wakkati joni o kaaki le dido kaaki be kulitiwde pinengaaji anale hen kanye kaaki bureau ngaji ko duudo suudu brigade haani nawtira ton kanko laami do woni himbe brigade gombe ton be holitiwde wakkati joni dum faabo tobe faabe jeyal hono be kaani habirde yimbe le bombe sumbu gombe to kuccala tobe ko watta le dido kaaki du idun yafa e million goto kanye udna chapande nay CFA secrétaire do katte nyalom hande kabaruji meede dimi joto sanne hedaade hejo jamme holitinde wi tan watto nangiri en juude watto joni o kaaka hono andir on no kedde heda do e seeda yotere meden de ana heddi